Nilisimama kwa mbali tili nikaona utonikumbuka. Vile nilivyobadilika, utakuaibisha. Nilivyokuwa mwanzo na wewe ukanitafuta. Pesa nyingi nilishika, leo nadhalilika. Miaka mingi, hata ukitathmini, hali yangu si thamani, inaonyesha. Sina lote na walinitenda si vyema, leo hata pa kushika sina. Hata Musa aliomba sana Mola akamvusha bahari tile. Hata mimi niliomba sana Mola nikutane nawe tena tile. Tile tile, tile mini mpole sana. Hata kipindi tunaraha unalala nikikuimbia. Eti simba, simba sifa simba naliwa. Simba nafukwa tile simba anaza, bado anazaliwa. Simba nimekumisi sana, toka tumeachana. Mpaka nimepungua tile kwa kufikiria. Sasa tema mate aliomba sana Mola akamvusha bahari tile. Hata mimi niliomba sana Mola nikutane na mtana tile. Tile, tile, na mama jedi.
Another Gbedu from NigerPickup.com.